mubula mubwange luimba munda yo mutima gwange welutandika kuimba luti bulamu bwange ne bukakana luimba lwa mukwano mwana wange nayo mukwano kulyogunya aluimba ulyaimba atobaye muimbi wabaimbi bonna simulamanga konga yebasi zene wenne bakaba ulira ye mukumi wobulamu bwange era ye wautanga watika abera mu ngendo zange ne mu mirimu eyo gye nkola anuŋŋamya ebbanga lyonna wabula ye musumba wange ansiiza amafuta ku mutwe nabe kikompe kyange kiyiwa mu maaso g'abalabe bange mwategedde emmeeza ennene mu nsi eno omuli okufuba mbwandaba nga njaziirana akwata omukono gwange nga nnyimbira nti tobala kutya tobala kutya mwana wange nakumanya nti nakwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sirikuleka gyonaagendanga n'aba naawe tobala kutya mwana wange nakumanya nti nakwagala nakutukuza ng'ensi tennakulaba sisobola kukuleka tobala kutya mwana wange nakwagala sirikuleka gyonaagendanga n'aba naawe mukwano ndi wamu naawe abalabe bangi abankyawa watali nsonga balumiza ddala obulamu bwange naku yange ly'essanyu yaabwe mbambuuza ebibuuzo bingi sirwa kuba nti banoonya kumanya kye banoonya mu nze kulemwa mitima gyabwe gifuna essanyu ndi mulamu lwa mukama yekka yesubuko yesuubi lyange senga yaleka obulamu bwange nandiwanise mbalabe bange mukama yamanya amagenda gange era yalina ebyange byonna mazima ye katonda wange kuva munda ya mmanga nzala siritya kabi mukama waali kasita ye musumba wange akomyawo emmeeme yange setagenga mukama asobola mu nsi eno omuli okufuba bwandaba nga njaziirana atwala ku mabbali agamazzi amateefu nannyingira tobala kutya mwana wange nakumanya nti kikira nze nakubumba nakutukuza mu mikono gyange sisobola kubeera mu ngalo zange tobala kutya mwana wange kiva mu nze kirama nakwagala sirikuleka nkulaba nagendanga n'abana